yande sapo jeddi minta chapantati na forre yande joy e minta chapantati ala sar en dan galle nyame studio kalango habaru je fulfulde ko djawone modon e lay tobbe de kalte ndomo hande en do fi ko darto fawar jondi hirnyereji ko wada wanana kemetati chapande joy go o dum wonno ko wurti e lay fawar jondi ko fedde leedo duniyar hawjina filla ko darto yiti gol hakke bibbe adama wurti do en galle nyame en nanan ko dum woni fu nonni fawar jondi kon nan ni ono hakkilo fukki en kany jondi jam fuddi warde region mo difa gouverneur région en dan dum won ko halani bandirab amin wakati battu tatabo wala do ina lakciat do en galle nyame yewtere men pinnande studio kalangu yarta en to en bani bangu region mo fawar jondi tilaberi nokkuto leñi joddi di ngadi dekol jungu potal e pamral ko djaw hirti e modon ono bureau mawdo kawjido filla ko dart yoltugol hakke bibbe adamaabe ko duniyar do en galle nyame en bien leydi niger do be murtini fawar jondi ko nan dimma ko heba do filla ko darto hono hirnyereji kany e kulle ko wada yaade e fawar jondi yoltugol hakke bibbe adamaabe dum du hoja kana lewru septembre go mudu yottade chapantati go lewru december du en adunaade no gay didi hisama ko watta hirnyereji gacceji kemetati chapande jo e go kany won ko wada yaade bibbe adamaabe ele nokkuje kewde to no faande jonde jam wala wono ko faande ni bitta Omer Kabiru Kalemen latir kany wondo inde hono de do fedde le duniya do Niger nan ko haali ko bandiemi Asman Sinawati
sur l'ensemble des cas documents
kanji kemi tati e chapande nay e jene kanji gada petti chapande jene e jene do hermi fuuno hakkeji bibbe adamaabe ko pelle murtibe gadi tawabe der fedde GSIM kahe IGS e pelle jogibe malfegon ko andaka fi ittol yonkiji hermi e nay ko wada do fi dutol himbe hermi e chapande jeego e jeddi kan wada do fi golleji hirnyereji e ko bibbe wurobe gadante wakkatiji kippiteje kanji chapande joy yanugol e rewbe idi jabol nokuje jananbe noga e jeetati dabbaaji ujinaaji kanteta himbe ciede sefa ko jaba himbe no wada millionniji der departement mo tera jangibde lokkol kemi didi e chapande nay to ekolibe ujinaaji noga e go'o e kene jeego e chapande tati e jeddi tawa kam mabba dum do dalila sakullaaji di pelle murtibe gatti der chakantaraaje den dum
groupe amen on étatique
ñen tande région mo difa do ko nana jeya e gure gonda hadde Lac Tchad den waddi ko fawar jose hisama e luddu nade sappo e joy wono ko Boko Haram fuddina wada gacceji e lay nokkuje difa de endam kano hande ne wakkan mo kalte o hono jam seyo e jonde jam fuddi warde ne nokkuje tawa ton endam région endam mo difa dum wono ko gouverneur région endam haali wakkati batu wada no en do fi ko darto fawar jondu ko nani hono jonde jam ton endam dum du dar tanani se en dari hono hore be leedi kay won ko dari fa wodi semana Yunus kany won gouverneur mo difanan ko Al Mukhtar Hamadou
grâce aux efforts de l'état et de
Allah e bawde gomnanti kambe pelle mbali robe sigila jojjinama pelle murtube ngala sembe kadenda warde hippito sogeji mede kawjidi fillande nagum keri lady hedde region di fon no hinna sanne jonkai pelle murtube natana der nguyikaji diutude nim dum don e hore mum wala sembe kadenda bazu mohammed horejo lady on hebi jojjinde sigila hojjide soge ragal sukabe ummatore no kure de bawde sanne ibe ngadda balla mabbe harto denagu region yaade yesodu min kebana mosala rafke jaran denagu latibe duumu jeetati ni gadudo sadonda harto fi yaade yeso artiku region
economic de la region
nan nge region mo tawatondu ko nan tebaran kandu ko nan hon hunno ko lati to endan wakade mo kalte o endan ni jonde jam no woni e hore mudum caggal hono fawarjo himbeje ko wannoto endam bonandaji kassen du hono wodi fawarjo ni seeda seeda wombe no nata no wada bonandaji di endam wono ko faande maire mo tebaran halani bandimin tarnan fude ahmed do challalo wakati ko landimo kanko maire wita kenani borina gari o ma halen dum wonno wada har tebaranto
la situation sécuritaire au niveau de la commune
filla kajarande nago der commune amin o idun deqini funo don yehira no wodiri illungarki sogeji kawjide fillande nago din le hisabu amin ba ko raf kajarande nago hebama le ko boyay dun de habini be nokkur amin le kebi jala de dum fei ko boyay dun himbe wurago mbarama hakkiloji nimbe umma keno amma min kebi jala de dum nimbe funo tinni ele muradu mu jimu en hande
chacun vraiment va à ses occupations
nan faar joni sen jeyto nan maradu kon nan hono hawrtere mawde wadama dun du hore be bi'en lamibe fina tawa kanye halobe nanane himbe je hewbe hettinantebe region mo maradu zender tawa agadez kay ngon ko je hawrto en nan dakoro gam batte allah wadde sigila yaade batu ngatte ton endam do fi jonde jam nanane kadu dun wadan region je nebi enda fuujebe laabi ko way hojene do majjum ibrahim agali kanye wono faar jondu kon nan lamido leedi tobete tajaye wonana ele département mo ele région mo tawanani ko halani bandimen adamu umar wakati mo landimo
wonnon taro mok
semme hawrine de enda kawone illana ngude tawa maradi zender e agadas der chakantaraje e enda fu komen gidi noddude himbe mu gandum heba jonde jan e hakkilu fukkingo meden du nodda sukab ummatore inira mudum fu men gadana be pirtol ko e be gadda balla mabbe jonde jan hebe gan gonnata tawota rende leedi komen gidi e mabbe hana webe jahabe ada kabirde be kaba chakama be dun noddan du neddo fu modum anni no tawa der golle bon e du fodda hakkilo mudum kasal on nodda saaro mudum alla wallirme hawrine de enda men kebo waddene hitane fu der nokkuji kana de wade ga hebude jonde jan e hakkilo fukki
ya samuzu billahi ya cikakki
nani ona faane horebe leedi nigeria kamedo kondan e lewru janvier du be adake wattude hono biyeji neera kessi dum du kondan hunno ko latino wodi cadal sanne yaade e lumaku kanyu e ya wartaji himbe mene sorowa wana le region ena mo difa himbe tawato enda be kali hala hono nyumo mabbe do fi on enda idrissa mama wono bandi men tawato enda o mene sorowa o lande ke himbe enda be kollimo dum be jido maccu
harakan changin
do fi neeraji kessi ngartu di enda fadi cadal sanne falu mako ami yari caddal bo hande de enda feccel lumobe fu ngala non golla fey e hunde urta ko dun sabu no hula no miije weti ngadda neeraji di do ni wonno jabeeni naadu konna wi e joomu e hormu nangena nokkumudu ombe dum waddina dum ono mursey mawdo ni enda dum saabi jokka hunde fu dum jirbo dir
maya kasa sayda
akoy matsala sadornan no wodi sanne gankenga lumu ami nyamay de a jogi cede neera e jungo maada awta sodi hunne ko nyame wala gine jili o du wala bayi e ada yodi ko nyame o enda hebata ginejili o
kanada abuncin bala ka sam kaami
nanne faawari jondu kon nan ni l'école wono faane to himbe be yata woda wadama ilindu na sappo e go to enda ma dawa l'école du kon taw dama cadal san ha gan golditirde goni gala ko hejani dum en woddu l'école wala nokkur jaati gam wala l'école mo ma dawa yannange isufu salifu kany wono docteur l'école o enda o halani bandimi hamza nomaw dum wonno sadarna o mo be ji
waade kay
sadorna amin kan won pirtol ko e saarobe ko watta be jaba wattude cukabe mabbe be enda lokko be ande na fakkadu jangirde de enda cukabe hewbe min gonmi en gi'a hana be tawi wi e gattama lokko min anda du fu wonno hada saarobe be enda wattude be lokko miden godi sadorna are do der jangirde amin de enda e min janginira cukabe tawrabe gundan dum dum du saabi ko miden gatta dana yal e gomnati kan fu e pelle balliroji nanganami min keba are e enda dekke yoradu miden tawra jangobe classe go o bi etati jangobe to amin timmini du no jari cs commune on enda hikka miden godi te fo bac brevet e gondo no janga 4e
ko mona wanda ke yin 4e
nami ilun chapantat le octobre on ko hala ale electoral jetat jatten departement mo kanche wiide ke honom nyaw menen jit ko bolta dal su kabe dun enda naati ko dun naati du kondani hono yerno horejo electoral de hollir o wi himbeje na mbi en du kondani laamu leedi darke ko wat ko tabe dun suri na wala ka tabe hewa e himbe o wi ta kenani alkasum isa kanko woni faawar jonni kawji do fi ko dart electoral to enda ni on ma tamen nan ko hanni bandi min biete da habo sarki sale
set campagne
sigila wadande himbe kur hisinde be nyawgu enda der CSI gum kan dum fukka gan der chakantaraje loktoroore de enda nangube nyawgu enda ura tawede sanna ana loktoroje amin jetati de enda ni himbe ujunaji hemre e chapande nayo e tatu e ko deki kan amin gulmi den tafamin tufa duubi didi be yaade laso jeenayibe wadan himbe ujunaji hemre e chapande nayo e jeena e ko deki be min gadani kure de enda dimmo gonado no tefe o enda min jawti wakati min gaduno hisabu amin chakitido himbe dido kan en gono loktorore no kadane nyawtigu don endan kanti miden mile bu ko yade yeso ni nyawgu endan jalorgal hebotu dum
encore au delà de ces 54%
nani faar jan ko wato rebe chapan en jeneen jabtan nan gingimi kay won ko hokka baldi didi en jawdiri jawdiri chaakuji dum didi be kitama du ko nan be ngatto ko be jogo kulle de en dum fu gambate be darno do filal chalal faan jam e so joodo der leendi endam madame mahamman aissata got e hebu be en gohorejo kokkangal en nan ko halani bandi mi bita abdullahi meena
to wannan taron da
haurina non demen ka antare ekkintinoje kambe chapande jenawo bisaji men kokkibe neddo mabbe fu men kokki dum bali didi jawdiru e sakuji didi ko dumo e sakuru uli kuli e landan ko be kurfinirta hanne non dum fay fuddude ekkintinoje de endan ko balde nay ko watti men gadani be ekkintinoje de endan gam be keba be jaar durngol mabbe eso dundu fedde amen kan sigili dum hauti dade e balla fedde PCCN gattol dane arande ko gadam miyade e mabbe kawoni be kawra ko e mabbe didabel mundu kawoni be ballirame jonde jan e hakkilo fukkingo hebe der leedi gam menen kanjum men gatti yeso ko saabi men kokki be dum kawoni de neddo mabbe no wodi golle de wada wala wakkati ko yata nata wadude golle bonde go
kenan baka da woni lokaci da zaka tai ka sakanka woni abu
nani hono galleji ujinaji nay ko woni le commune rural mo simir departement mo walam ka en woni ko rew mun en hokka hono fawar jom goltirdo filla demal dum du pam kany faaw woni ko waddi dum gambi karimu goto e mabbe kebdo dum nani ko filani bandi mi bitedo asumi abuba nani asuman abubakar
zardan wayini no deme kaliji amen di endam men kokkama awdiri meden gatta albacce tamati chou e pomme de terre deme itti barke deme amen de endam meden jara lumo sonnoide amma deme kebanama chodobe meden gidi diam chateau amen men gollirta amma da hejatame de o yarni hanne jang hokka oto yarna pam kan wadani men chateau o endam komen gadane chateau on en men kawrama men gadana ekkintino pam e fawo no waddana men balla awdiri amma meden gidi du waddana men ekkintinoje ko watta men bawa sonnude barke deme ame hanne meden kaja diam meden kaja du machine modum ittirta nebban biriji
kolon siji ka ya wane
andi noore mayde biteda njaabiri asumi ulati do kanyum woni hono media ter kawon kedo hakkunbe be leedi dum du konna hikkano won ko watta e mudum o jodo ke lata du konnani gouverneur region Tillaberi e deputy ako ko mayde konnan noga e joyleur janvier won ko heddaaki yerno ANP halir halaka endam batu jodo kala e portal hakkunde leni wadi to enda hono to ete bani bangu region mo Tillaberi dum wadi ko faande gouverneur on enda biteddo Al Hassan Adum o halani bandi mu Umar Hamma dum wadi ko be ngadi o do batu
jodo hala hebude narral gal himbe be enda fujuude en tawa der
portal gal chaka moy en joccina
chaka fulbe e haaben chaka tarare bani bangu hana leni di e enda kan en tan tawa e jonde ton leni di to du noddama gara watta portal gal enden ni latu portal chaka leni di enden fu bani ko lural gal enden chaka fulbe e haabe tawon do dereji portal gal enden leni di enden fu deki juudem e wiude kan en jabi jonde jam hebu chaka mu
on miler cache d'accord
ko leni di enden fu jabi potan raske ciran hakkilo fukkingo go enden mo tsala munno heboto na
le retour de la paix il est palpable
de yere de enden handen ni gan wadan lebbi didi handen ko wala to min bi'a fotere go don wadi faqi kyan rufi handen lumo bani banguno lumo gonduno nyamudi neddo fu no e hajum dundu alama non ko holla de yere de enden fu jonde jamdu no donno hebe haabe ben lewru wittino du enden ni dermu e bawano natude ladde de enden tenoide handen ibe bawi yihudi kambe du he ko e mabbe gonno kala na min
de jogibe kaborde garende ko embembe no en gatte
les milices autodéfense
jogibe kaborde de enda mido mila ko jogade majje wakati fu hana kan woni gollal mabbe jogade kaborde de enda ni wakati wodi de wakati on enda yawti mi hi ay ko neddo jogu kaborgal denno ni kaborde de enda ibe jogide non garenude ko e mabbe e jawdi mabbe der derol narral galdu min yama wi'e sai kaborde de enda kokkitama denko jungo deke do derol narral gal enda ga hakkilo fukkingo de hebake tabbiti der chakantarare dume neddo wadirta kaborgal gomnati kamin accidi FON dan darano wada ko himbe ko kita kaborde de jogi de en lenyi dim fudu poti jabi jonde jam hebo chakamu gomnati kankai warunino wattude hitere dara dum wada yesu urele bididi ko gomnati nodda wadda ballam
e do won ko habrimi fulfulle tili yewtere men pinnongol en sembe assalamu alaikum balata jamaa.